www.gwinncdtower.com.
monga mwaku kwa mtima kwa Chifukwa ndazindigira Machimo anga Ipo choipa changa Chilipa maso panu shikarire Na inunoka Ninachimwa Ipo Ninachita Choipa Kwa maso panu Mungu wangu Nikite nchifundo yu